Congo Records,
Bin Laden.
Yeah, oi, Raw phenomena, holla at your boy. I'm now a foreign and I'm falling as the boy, see boy. Na star, wima, orchestra, kati, chuka, sim, na enjoy. Na vunja, mifupa, na wana, bima, na fear, moi. Oi, upandi, nesto, pandi, shavi. Na supply bars, ni tenia, fisa, ugazi. Leta, singele, trotrapia, nita switch, nita sound. Vandame, rap, mabolo, yang, na pig around. Kiki. Na sina, kiki, na siandiki, mziki, na ndika, hiti. Beki, ya boli, Paulo, Maldini, unapita, vip. Kaukuta, wa Guantanamo, mkato, na linda lango. Kwa adibutu za michongo, na streka, wana, mipasi. Ma lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora misari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers. Please don't do that. Bonjour, koma sofa, mbuda.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile show wameka. Uja kosea na unaomba msama. Wenu wananiona hata ukizima taa. Maneno ya ishi kila siku, yeah. Molin sumcham kama chiku, yeah. Mateso inakuja bada kitu, yeah. Matusi ya nogi mbako siku, yeah. Niache, napoenda sipa chui. Ile bichezo na jocheza wanacheza mebedui. Kila nabona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Mwako viyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Waone wana shabo huko na pigia. Kepanga, kakonga, kepanga, bankompla.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi.
Want to be the soldier, Roger, I'm crossing borders sober and that's another now here, I thought I told ya. My mom loves me, she has face on me. And when she face me, she first on me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back in time, train is painted to bring back the rain of the witch cry. Samje na sanda na mufti ona na wawa kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkari wa misimu yote. Na deka kama mkoshamte kifuani kwa madango. Afsiringi, samna mpakipofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watuwa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, chau basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klubi.
Tongo Records.